Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Oh, what a beautiful song, Sunday in the afternoon. Eshala uDietrich Haden uthi, I need your help. Ngazo zonke ikhathi siyaludinga ngempela usizo lukaNkulunkulu ngoba angeke sikwazi ukuthi sihambe le ndlela sisodwa bazalwane. Sidinga iguidance, sidinga ukuthi kukhanye endleleni yethu. Putwami, masuku. Singatshela abantu emoyeni. Awuthi ngikufake emoyeni. Awuthi ngikufake emoyeni mfethu. Okay, ngimtholile la ubaba Masuku. Sawubona.
Oh, sawubona sisibahle, sawubona. Hello, nakuma listeners, ojula nezwi.
Ngiyazi ukuthi bakudonsa ngapha nangapha.
Nama bese ngikhohliwe ngihleli phansi vele.
Kudala bakugcina, nami vele bengizokudonsa ngapha nangapha.
All right, sisibahle, ngiyabonga sisiwami.
Sawubona, right kodwa.
Ngi-right kakhulu mama, sibonga uJehova, yes.
Amen. Siyakwamukela la eNingizimu Afrika.
Yeah, it feels good to be home, especially the weather.
Yeah,
hey, ngafa makhaza, you know. Hey, dokotwa masofa maningi.
Wow. Hey, konje ufike nini la eMzansi?
Ngifike Sunday afternoon ngabuya after 2 Sunday ngisibuya kuyo.
Yeah. Uh-huh. And then so far ngiyazi ukuthi already so jabulele nje ukuthi uzwa ukufudumala ilanga la la eNingizimu Afrika and what else?
Into enhle futhi la the people angithi manje futhi uyazi into nokuba sekhaya vele uyazi manje ukuba sekhaya ukhululekile mose ekhaya ungasuza noma kanjani
yeah
but nje mara the feeling sometimes angikholwi describe but it feels good to be home. I can feel good things ekhaya la
emzansi. Yebo.
Yeah. Yebo
mama. Mhlawumbe bamkhohliwe uBhuti Masuku ubani uBhuti Masuku and then baloku bayezwe ngilongithi eNingizimu Afrika, welcome back eNingizimu Afrika. Uhlalaphi kwamanje? Uhambe nini? Uhanjiswa yini?
Okay, kusho ukuthi emva kwama challenges engibe nawo engeke ngisaya kuwo ngenxa yesikhathi but ngo-2022 kwaba ne-company engifunayo ethi ifuna ukuthi ngenxa yomsebenzi ongiwenza umsebenzi wezandla fabrication and welding bathi bafuna ukuthi kune-company efuna abantu abanale skill enginaso. Ah, bengicabanga ukuthi yi-scam but uNkulunkulu wa-confirm ngokuthi yonke into yahamba kahle ngaphasa sibaningi esi-applyile ngagcine ngaphasa ke. That was ngoba i-process iqala 2022 ngothi 2023 August ngamuvela e-UK ke. And then after that ngaqala ngasebenza kwathi last year May ifamily yami yangijoina ke. Ifamily yami nginonkosikazi nabantwana abathathu so bonke all of them silena ke family of 5 sonke siphelele e UK which is a good thing engimbonga kakhulu ngayo uNkulunkulu especially ngale thuba ukuthi kakhulu le thuba more than for me it's a good opportunity for my kids.
Wow. A good opportunity ngayiphi indlela mhlambe imfundo education is it
Yeah. UK it's different ngani yona. The only thing that is very challenging in UK it's accommodation. Hey siyabhadala lapha yabona. Kodwa enyinto the good thing ngayo bayithatha seriously education ngale it's illegal for a child not to go to school. So abantwana bafunda mahala and I'm not talking about the education nje it's quality education
yeah.
In such a way with my eldest daughter uDela Gedi mina I don't see myself going back home but
wow.
We don't know ukuthi mhlawumbe ukukhulumiswa ukuthi sesemntwana kanjani but
yeah
hey simbonga ngalo uNkulunkulu ukuthi sibafunda mahala and a good education. Yes ma'am.
And then ngizokhuluma ngomsebenzi wezandla imuphi umsebenzi lo wezandla ukuthi baye baqhashela for wona
ukushisela welding ukunyawela and then ngiyafabricate ngapha ekhaya ibizwa ngale bathi welding and fabrication like abathi boiler making like but into iwani just ama terminologies ahlukile nje ukushisela lokuhlanganisa izinsimbi sisebenza ngama drawing yabona
yeah
Yebo mama.
And then manje azangube i challenge yokuthi mhlambe into zabo ma visa. You know phela lezi zinto ziya imali la. Sikhuluma ngemali eshisayo. Into zabo ma visa into enjalo kuhleleke kanjani for wena?
Yeah, for mina ngiyengaya nabanye nje bangisponsora ne. And then mase siyenzela bangisponsora. Mase siyenzela abantwana nonkosikazi. The company yathi no masuku wena you are a family of 5 thina kahle kahle si accommodate a family of 4 bayenzela yonke into abantu abayi 4 so wena uyabona so abantu abascora ke abantu abanabantwana abayi 2 so wena lo munye kuyomele usisize ke so ngathengisa ke imoto benginazo la eSouth Africa raise leyo mali uyabona and then ngabanika ke ba apply baba applyela bonke hayi beza bonke bazongijoin ngoba ivisa iyadura sisibahle
yes.
Process yakho na ufuna ivisa and a sponsorship so mo uhlanganisa it's almost £10,000 which is around 230,000 for
wow.
One person
wow
for that person to go and be a UK yabo
yiyo
ke le so uNkulunkulu hayi wangenzela istyle okay enye into futhi bang extendela ngithe last year but hayi ngoba ivisa yami it was 3 years but hayi masuku that extendela manje sekuyi 5 years so
wow.
Manje ngizosebenza khona until this 5 years iphela then mayiphela 5 years asazi ukuthi le regulation abazama ku introduce those affect na ngoba uhlala 5 years then ungaba yi British
yabona okay okay
so as yeah manje government uyabona ukuthi baningi abaza ngale so ufuna ukuthi bahlale 10 years so angazi ukuthi ngoba i pass sengilapha ukuthi izong affect na but hopefully it won't have affect me after that 2028 maybe ngizoba ne passport yase England ngibe ngibe ingisi nami
but I'm glad ukuthi i accent ayikashintshi ngiyeza ukuthi usasikhuluma isiZulu awukhulumi lesi English sabo lesase England
angeke angithi manje ngimdala mara abantwana bona bakhuluma yona that English
yes angithi base esikoleni yeah
base esikoleni mina ngiyese ngimdala so hay
so iplan yakho yini manje mhlambe if baya extender you are happy ukuthi uqhubeke ube lapho angithi ukuthi kuna lento yokuthi uba homesick iba khona leyo nto
yeah yona iyaba khona
yeah.
Ibe ibile khona especially for mina
yeah.
But unkosikazi yena ngifuna ukuba mara uthi akakhumbuli nokukhumbula
yakhe abantu
nabantwana nabo
yeah
iyaba khona ezinisho mina ngithi ngikhulele la eSouth Africa so sometimes
yes.
You do miss home you do miss home I don't wanna lie so my plan is to work if ngisebenza and save that pound ngibe nalo la ekhaya ngizosebenza ngizoyenza something ngayo lo pound lelo yabona
yeah.
uNkulunkulu zangigayela mhlawumbe isikhathi mase siya but kwamanje if I can save that money
yeah
yabona yeah that's the plan
wow yo
yeah,
so ubuyela nini muva
ngibuyela Saturday lesiya kuyo
okay.
ngiyafly nje ngwa first 2
ngizabe
ngibila ngiyazi ukuba emotional but at least
yeah.
Lento bengifisile ukuyenza ngikhulile ukuyenza isoba sikhona esinye isikhathi ukuthi ngize futhi yabona and there'll be another time futhi la ngizoba sisonke khona yabona
wow so ubuye nomndeni wonke or ubashile
wena ngibashile manje
all right wow
yeah mara next time soza sonke yebo ma
so siyambonga uNkulunkulu baba Masuku ukuthi nje ukuvulelele lethuba you know akusikaningi kodwa njoba ke udaba lwakho walisho ukuthi ubuya kuphi so la sibona imsebenzi kaNkuluNkulu sibona amandla kaNkuluNkulu and ngiyayithanda le phrase yakho ohlezi uyisho uthi ngenxa yephupho ube nephupho and lafezeka leli phupho khona manje uphila your dream
yeyo mamela sisimahle kancane nje yazi manje sibuya nase restaurant ngikhethe umngane wami uya order ngithi hayi ngizobhatala umngane wami ngithi tswe ngisha ngale card langale phela ngithi tswe vele songiphendula leyo nto ngiyenza umoya wami ujabule ngoba vele this is the life that I wanted angifunanga ukusokola ngoba ngikhule ngisokola kodwa manje uNkulunkulu wathi hayi
ngenxa
yephupho lakho mfanani lokusokola siyakubalekisa manje yeah.
Wow. No, ubatshele England ukuthi uRadio Pulpit ukhona and siyakwazi kubafinyelela. Akusho ukuthi mabangale uRadio Pulpit akafika. I know ukuthi nawe uyaqhubeka uyasilalela ukhona ngale England. Sibonga ukuthi you know sibe nama platform la ukwazi ukusilalela online, ukwazi ukusilalela ku Radio Pulpit app. And then angazi ukuthi uye wazizwa na indaba ezinhle ukuthi siya extend la ma platform. Sesine platform manje sithi Radio Pulpit jikelele.
I went. That's nice. Yeah, we will jigele njigele njigele ngale England.
Sijigele la yonke indawo sinetha the good news.
Yeah. Mina ngiyabonga kakhulu. Ngibonga futhi nalohlelo uJulanezwi. Uhlelo lusisiza kakhulu. Hayi ngiyabonga kakhulu sisibahle mami.
Bless you. Yeah. Bless you. Enjoy your innings in Africa kule few days esele. Yeah, njoba ke uzophinda futhi ubiyela emuva.
Okay, thank you so much. Nakuma listeners siyabonga kakhulu. Nawu baba ukhani mambo. Baba siyabonga baba khani mambo. Siyabonga.
Nawu munye umyalezo lana uthi how sisibahle uthi all glory to God kuba masuku uMam Dorothy uthi nje uthi konke nje okuhle kuwena.
Okay, ngiyabonga kakhulu. Thank you so much Mam Dorothy.
Amen.
Radio Pulpit 657 AM, a companion for those who need encouragement. Listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222. Or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.